aad baad u mahadsan tahay. Haatanna wararka caalamka. Xaaladda gobolka Amhaarada ayaa cirki isku sii shareertay xilli gobolka laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan. Wararka ka imaanaya gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya ayaa ku warramaya in abaabul ciidan oo aad u xoogan uu ka socdo gobolka Amhaarada xilli uu sii laba kacleeyay dagaalka ba'an ee ka holcaya gudaha dalka Itoobiya. Xiisadda colaadeed ee muddada badan ka aloosan gudaha dalka Itoobiya ayaa lagu soo warramaya in cirki ay isku sii shareertay, waxaana si gaar ah gobolka Amhaarada ugu socda dagaalo ba'an iyo waliba abaabul ciidan oo hor leh oo aad u xoogan. Xubin ka tirsan guddiga fulinta ee jabhada Faano ayaa warbaahinta la wadaagay jiritaanka kolonyo ciidamo ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa maamulka Abay Axmed oo gudaha u galay magaalada Bahardaar ee gobolka Gondar xilli ay ku wajahaysnaayeen waqooyiga Gojam. Warbaahinta Ethiopian News oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan gobolka ayaa ku warramaya in ciidamada dawladda ay ku gudi jiraan howlgallo ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan gacan ku haynta deegaanadii laga faramaroojiyey ee haatan ay maamusho jabhada Faano. Mas-uulkan u hadlay jabhada Faano oo uu soo xigtay wargeyska Ethiopia ee ah Brokena ayaa isna shaaciyey in dhammaan jabhada Faano ee ku sugan Gojam ay diyaar u yihiin ka jawaabida duulaan kasta oo kaga yimaada dhinaca dawladda. Geeska kale, ku dhawaad 40 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Pakistan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafurnimo oo ay fuliyeen jihadiyiinta ka howlgala dalkaas. Dalka Pakistan ayaa laga soo sheegayaa in uu ka dhacay qarax nafurnimo oo lala beegsaday ciidamada dalkaas, kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca ku dhawaad 40 askari. Qaraxan ayaana si gaar ah ugu dhacay gobolka Khaybar oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Pakistan, meel u dhow xuduud beenaadka oo dalkaasi la wadaago Afghanistan. Ugu yaraan 16 ka tirsan ciidamada booliiska ayaa lagu dilay weerarkan, sida ay xaqiijiyeen ilo amni oo ka tirsan dowladda, waxaana lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidamo ah oo ku sugnaa goob isku imaatin ah. Howlgalkan ayaana sababay burbur laba guri oo ku yaala agagaarka goob ay ku sugnaayeen ciidamada la beegsaday, waxaana weerarkan mas-uuliyiintiisa sheegtay jihaadiyiinta Taliban Pakistan. Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo dalka Pakistan uu wajahayo kor ku yimid howlgallo jihaadi ah oo ay fuliyaan jihaadiyiinta. Ugu dambeyntii, degalyahanada muqaawamada reer Falastiin ayaa askari Yuhuud ah ku dilay kuna dhaawacay howlgal ay ka fuliyeen magaalada Khan Yunis. Kooxaha muqaawamada ayaa maanta iclaamiyay in degalyahanadooda ay maanta howlgal guuleystay ka fuliyeen magaalada Khan Yunis ee dhacda bartamaha Khidaaca. Howlgalkan ayaana lala beegsaday horin Yuhuud ah oo ku sugnayd bariga magaalada. Degalyahanada ayaana xabad iyo gantaalo garabka laga rido ood ugu qaaday ciidamo Yuhuud ah ee ay howlgalkani la beegsadeen, iyagoona gawaarida gaashaaman ee ay ciidamada Yuhuuda wateen ku gubay gantaalada Al-Yasiin 105. Wararka ayaana sheegaya in howlgalkan ay ku dhinteen 4 Yuhuud ah, ayna ku dhaawacmeen 3 kale oo ka mid ah ciidankii Yuhuuda ahaa ee howlgalka la beegsaday. Wararkii caalamkana halka ayuu noogu idil yahay dhageystayaal.